wengine wanatazama wo. Mina tazama katabia, na tena wanatazama kachurai. Mina tazama sasita, zungusha kiuno chako wewe. Chako wewe, baby unachofanya so silly. Utavunja manyanga, kitandani nyanga nyanga. Pombe na kulewesha, baby unachofanya so silly. Utavunja manyanga, kitandani nyanga nyanga. Pombe na kulewesha, mengine yanipite, yanipite, yanipite. Nanigonge nyagi tena, Mr. Kila Wama.